Look, dear admin, Tulondina gona osapaka. Sungandi vete admin, yeah. Tana nali my friends iti mayaka. Nkawa uza ndudu tamo sandiveta. Bola nzingo toko za kuti anandi mweta. 9 months pano ngini yanga yango ima. Kahopu ganganga gangono ziza enda mwina kuma admin, yeah. Pateni renti njo sasota. Kupanyelela zanga kugula mamota. Zingo ngole mbwe ndi gwire ntengo wanji. Koma zigu ndi vuta bwanji. Ndika chena ngati ndiribe mavuto. Bandeka kusisima ndaza zidwa ndi mavuto. I'm looking for an answer zikatele mumatani. Mundi fusile kuguru but please hide my ID.
Dimande kufuna, kufuna. Kufusa nzeru kwa anzanga ndapale. Ndi kuduta munzambidi ne. Bandeka sinkwa nitano. Koma nunga wabigine. Kuteka ndinyo zeka. But I will say it anyway, so please.
Hide my ID.
Nifunsa, 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 beba, please.
Hide my ID.
Ine mungo nditandiza, so please.
Hide my ID.
Ndikufuna nzeru zanuzo.
Yeah.
Osa tichi tuanzo jadu, no. Oh, oh.
Dear admin, ndili wasweka ntima. Sili kuveta admin. Kapena futo ndine mwina. Ndika yesela kukonda zimangotela misozi. Nazila kuiracha ni mpongozi. Mesa mati ziza kala beta. Kapena nalengedo zafa mbeta. Wanga mamuna vega bwanji mpete wina. Wanga mamuna peleka patubi kwina. Pressure ya nzanga funa tose tikwa tire. Pressure ya mama zizukula kumbatire. Tika poda ngati ndiribe mavuto. Pandeka kusisima ndazizidwa ndi mavuto. I'm looking for an answer zikatele mumatani. Mundifusile kuguru but please hide my ID.
Dimande kufuna, kufuna. Kufusa nzeru kwa anzanga ndapale. Ndikuduta munzambidi. Ndeka singwa nitano. Koma nunga wabigine. Kuteka ndinyo zeka. But I will say it anyway, so please.
Hide my ID.
Nifunsa, 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 beba, please.
Hide my ID.
Ine mungo nditandiza, so please.
Hide my ID.
Ndikufuna nzeru zanuzo. Osa tichi tuanzo jatu.
Kawanje, osadanda tina ndiye siri chula. Koma ya koleleni, koma solona, dienda mbuye basi. You got a role to play. Mulindi mbali yoti muchide. Ngari muntu muyangane mene muchitira zintu zanu. Mwina mukuma chita koma bepena osa chita bwino bwino. Na kumasamba tubiri ntima uli wa umvezedi kutega umaka nkadizo koma wasati wako mwe ugu kakila. You've got to balance muzi unguze muga jita mbali ya nukwina koti msila mbuye.
Hide my ID.
Nifunsa, 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 beba, please.
Hide my ID.
Ine mungo nitandiza so please. Kufuna nzeru zanizo. Osa tichi tuanzo chanizo. Oh, oh, oh.